Tumbeta italia katika anga.
Like this. That is how the trumpet will sound.
Guys, me sota jo. Polygamy inafaa kuwa illegal. Hakuna haja utese madem kawa. Wawili na bullshit.
Life so, is never fair. Kuna zile vitu ujuu yuko nazo ama abilities ama hidden powers zenye uko nazo because hazijakuwa triggered na bank account yako.
Yeah. Oh, kuna raya isha semanga hivo.
Yes.
Amekuwa Socrates, eh?
Ro, ati you're not humble, you're just poor. Just get a mind, jo. First of all, ile screen, jo. Kasko wrong, you screen yao ni OLED, jo. Nimekuwa na ka LED. Kwa hafu ni bigi, jo. Like screen ni bigi. So napita hapo, hatu nikoshua internet hapo inyo, hii haipotei.
Oh, nye mulizimiwa.
Lafu, unachikio. Eko nene. So, a few things. I think kuna story flani ile, okay. Inaitwa nini, kuna show flani imekuwa ikitrend. Inaitwa The Polygamist. The Polygamist ama The Polygamist?
The Polygamist.
Yes. Isho ni jua nini?
I think unajua The Polygamist, wamekuwa kiwatch World Cup, atuko rada.
Yeah. Because niweche kitu, everyone is criticizing the show. Yeah.
So.
Yeah.
Mr. Jimo.
Mimi ndio nangoja mniambie ni jia nini. Because I don't know, what's the show about?
But Mr. Jimo, to be honest.
Yeah. Ziraya tu unajua I'm not in the joke to
unajua kitu yana nagwa ya kusema nini mtu anakuwa na follow hata sasa yuko hapa jua na watch ni Zack.
Oh. Yeah, atudanganya iko single and ready to mingle yes. In different area codes.
Yes.
So hii polygamist imekuwa hapo nimechekwa sana hii hakuna sana sema it's is it a show ama is it a documentary? Mnajua even at least that.
No, it's a series.
It's a series. So there's actors and actresses.
Yes, of course. It's okay, a series. Okay. The little that I know is a series.
Mm. From which country?
Yeah, I see.
Oh, you see. Okay.
So P, I don't want to take their jobs maybe.
Yeah.
I don't want by watching.
Viewership. So now this guy who has I think akona multiple ni tu the script vile tu wiko like The Polygamist, of course there's a guy who's polygamist according to the zile snippets na reactions za watu wenye wame watch so of course na madem sasa wamejangori
because wanataka kuwa peke yao.
Yes. How can this how can, and then now I think there's a part where I think he brings another lady to the picture. Then sasa namchukua like nikama na introduce to the wife.
Oh.
And then sasa now there's the revenge on sasa the first wife. So that's the whole thing.
Nira iko na wife wa wili peke yake.
Sio kama ni wili ama ni watatu because I've not watched.
Me I think Raya kabla ito polygamist nafaa kuwa na at least 3 of them. Kama ni wawili ya kuenda huko. Yes, ni kama the average dude out here iliko na mpango wa kando. Kusojo mpango wa kando, kitambo wa kuwa mpango wa kando. Kuna kamtu kwa wife na mambia, sasa, nini, naitua ni nimeleta rafiki ya.
Alikuwa kwa mpango. Alikuwa kwa mpango.
Alikuwa kwa mpango. Kama ni zile, nimeleta mwenzako.
Nimeleta. Wasaidiane. Kuzo alikuwa naleta wasaidiane. Kuzo sasa, wasaper, it was the, nini, it was the duty of the first wife. Ukiona haezi arch back as she used to. Ana ukiwa naenda tu pale hivyo akichota maji. Ameniaje unatoka wapi? Nini? Mimi nimechoka.
Yeah.
Delivering my duties. Would you? Ilikuwa gaivu.
Anakatia on your behalf.
Yes. It was her duty kujua me. Miaka imesonga.
So, pia lazima niwaulize jo. If you had all the money in the world, would you be polygamous? If you had all the money in the world.
Ebu Mr. Pittsburgh.
No, see, kunaongea ukaulizwa usi tukakuangalia wote
wewe tuanze na Pittsburgh
yeah tuanze yeah,
tuanze na Pittsburgh yeah tuanze na Kabete eh robo haoni Kabete hata eh Kabete are not even out here producing any fashion
oh kuna iko nini na Pittsburgh okay
yeah. So, yeah. Tuambie, would you be polygamous? Ungekuwa
head of the money.
Oh, me constitution inakubali. Culture inakubali. Dini inakubali.
Dini gani?
So why not?
Dini gani? Yaani Mkristo.
No. Inani allow up to 4, eh?
Which one? Where
anyway,
yeah, you are Robert.
You are Robert.
Yeah, but it's the Abu Drogo now.
Zii nakoga Abu Drogo.
Yeah, Abu Drogo to be released.
Yes, yes.
But bro, Ganji kikubali eh? Alafu pati wale wanaelewana. Unapiga tu wanne wako clean eh? So but Ganji kikubali. Unajua poverty is the enemy. Ganji kikubali proper ile huu unaweza kuna ana keja yake kuna hao kila kipoa umemset equally same ukienda China unaenda na wote wanne hakuna kubakisha mmoja but unajua kuna wale huenda balance anapata
mwingine sota pepetaje huko China ja Udave petaje. Okay, China, how do you get the for China? Okay, China. Usikiana na huyu usahau huyu.
How do you taichicha?
Yeah. Una manuva ama huyu naombia wewe unataka kwenda nchi gani ama una rotate?
Cuz I think
una balance, but balance niko brother.
Do waga powerful. Cuz sticky boy kama nani? Neo. Neo waga na watatu
jo.
Naona sikizana. I think ni hiyo. Hiyo unajua unakaa chini nao unaambia sasa unajua pesa si shida. Unajua? Unaambia unajua wivu ni kitu ya maskini. Alafu unaambia sasa wewe I think the main thing ni kila mtu apatiwe budget. So uko na budget ya hao. Kama hao yako ni 50 million, hao wengine ni 50 million, hao wengine ni 50 million, si ndio? Na una wewe mwenyewe ndo unachagua isikue 50 million yako na una make sure kila kitu imetumika to the letter. Alafu at some point wanakaa together. Alafu nizambia sasa wewe endo ufanyie huu shopping. Sasa zingine unaacha wabonge tu peke yao. Kusasa unajua kuna do. Kule mmoja wenyu wasikizane na wengine. Siwezi kuwa na roho chafu hapa katika hii. Watasikizana kuzolewa niyo. Hawezi jua ni American girls.
Hata wakifight eh.
American girls na zinakuwa wale ziko ni kama African women.
Wakiwa na fight zao. Wacha wa fight kivi yao.
Yes.
Kama kwa nne mmoja hata solve hizo hiyo fight. Just leave walk irudi tu mambo iko poa. Kuna deni ilienda mboka ingine Nyari. So nikitembea kidogo unajua Nyari vile ni noma.
Yes.
Hey, damn. So nikitembea naona tu nyumba zingine tatu kubwa hii blue yetu.
Yeah.
So na boy nilikuwa natembea na yeye hapo tu tuna stroll. Naambia ule jamaa na unzile keja anaingiza do ngapi per month? Jamii nilio na rental. Kanaambia hapana hizo ni za jamaa fulani ni yao ni bibi watatu.
Anaishi nao wote pamoja.
Anaishi nao wote. Kanaambia jamaa na mafactory kunitwaje Thika. Kanaambia utaona helicopter inatoka inaenda Thika inarudi. Na three wives. Three huge brother ni Nyari.
Jorobo amenipatia ideas zingine. Abu Drobo ananiwekea ideas zingine. Kwa sababu sasa unaweza kuwa naishi wote kwa nyumba moja. Alafu kabla watu hiyo wazaliwe. Sasa una make sure ni kabla watu hiyo wazaliwe. Kabla watu hiyo wazaliwe. Kupa keja yako. Kiyama. Oji. Alafu. Cheki, unatandika huu dogi na ungina na lamba. Anakutayarishi. So hao wenyewe kwa wenyewe, wazoeani. Mwivo, furayeni. Sama nikikuja nikumaliza tu na malizo.
Nikiongea na mapoligamis. Hawuse magio ndo swali ya kwanza ya ulizwa. But sasa, awafanyagi hivyo juu kiwangalia, utapatagao madem ni age tofauti tofauti.
Yes, yes.
So, tu wote. Unapata wa kwanza uliwa kana na boy wangu mwingine.
I think you know leta jina.
Aliwa na 20s, akakanua dem. Akiwa 30s tena kwa wa pili. Sasa yuko in 40s amwata, alisema toa wa mwisho akiwa in his 50s.
Because Neo alichukua wote pamoja. Yeah, so I think wote pamoja ni easier for them to coexist than wakikuja in layers. Because wakikuja in layers, because robo kiwa na dojo, Neo jo fanana kabo ni aluale. Ajimle boni, uliteki boni ya kituni swake. Kwa wakwanza wapili. Walo Neo na kwa gaibo, nakatuka wa Afrika.
Because kuna tundawambia, na hini kitu utusha, tumekam tukai prove kwa job, poverty is the enemy.
Yes.
Ukiwa na do, when you have money, like when you are wealthy.
Yes.
Culture, haita ku affect in any way.
Yeah, yeah.
Religious, haita ku affect in any way. Sijui, hakuna kitu yote ita ku affect. You can do whatever you want. Uneza cut corners, uneza get away with anything. Watu watakuwa na excuse.
Yes.
Juu na do. So say ukiwa na, angalia watu wote waki, angalia kama ujuzi yanaitwa nani. Kuna jamaa alikuwa na matanga hapa huyu. Tukapata mpaka ule demo wa IBC.
Onyonka.
Ni mawaifu wangapi wanatokea. Then unasikia surprise upi ya ni waifu yake. Ushaisikia mawaifu zake wakilumbana.
Yeah.
Then watu wao wanatokea wengi. Unasikia wengine watoa.
Hata Jirongo jo.
Because he can take care. Kina Jirongo. Brother ni wengi. Hata majabu ya baba na juu ilichezwa chini. Najua kuna tu offside hapo tu ili tutatu.
Yeah, una try kuongea juu ya baba Daisy. Yeah.
Tuchungwa.
Kuna tuchungwa hapo tu. Ile ingine ni rogaje, tu pixies, tu pixies. Tangerine.
Na baba Daisy jo. Baba Daisy jo, mnafikiri Daisy atakuwa kwa wheel jo. Watu tunaanza kupotea jo. In a split second, Daisy atakuwa kwa wheel.
Daisy?
Aujo ira juu baba Daisy.
Mi baba
Ira ya jina tu angusha.
Who's that?
Ona jua tu mambo ya mlima. The other side. Jo. Opposite ya mlima ni nini?
The lake side.
Zii. Sugoi kwenda huko.
Okay.
Back to nini? Polygamy. Yes.
Ukiona do. As long as utuwa balance. Unaona kama huyo. Huyo wanyari amewa balance. As long as unaweza wa balance vizuri, una ganji yako poa.
Umesema kitu nini?
Weka kila moja. Hata ukienda sana kwa Kiislamu, inaambiwa ule wife mwingine lazima akubali.
Yes.
So unamweka tu vizuri, unaongea na akikubali. As long as treatment itakuwa jealousy.
That pure Muslim woman waga submissive. This is a Christian one, anakujaga na za ovyo. But sasa pia nafikiria maybe ni kuwa honest na yeye from day one.
Yeah.
Ukishapata uno kuno jua nataka kukuoa, lakini kifika 10 years nitaleta mwenzako. Uko na shida yoyote kabla ufikirie chukua hizi kiza Range Rover uende unyambe kidogo. Demo anaenda pale soft life. Because madam soft life fanyaga mademo na nini. Kumbuka jo mlicheki jo wa nini baby, because nicheki mkibanga jo story jo. Cheki jo baby mama wa 50 cent jo. Hali chagwa jo didi jo dekini ndogo jo. Lakini demo alikuwa hini dekini. Alafu alikuwa na pepetu wandia fraisha ile raya mdosi. So kiwa na pesa, wante ukiwa na pesa mademo ti. Unajua hivyo? Na since au ti, I think sasa maybe ni kuwa nini, inaitwa what? Kuwa honest from day one. Unamwambia sawa, kama wewe ni mtu wa kuoa in layers, umeoa huyu, kuoa in layers ni poa, kuzimanisha wote wazeeki pamoja, kuzisa wale wa nio wote watazeeka
pamoja.
And then atafuta wengine watatu wa the same.
Yeah.
Na hapo ndo conflict iko,
hawa wanatoshana. Shida ya hiyo ni hivyo. But kama unaweza oa huyu mmoja wa kwanza juu mwenzake anakaa na unamtreat kama the best woman in the world. You treat her with the utmost respect.
Yeah.
Lakini najua at some point ndaoa mwingine na nitakupatia hata chance ya kumuoa. Like yani wewe mwenyewe kukua hapo. Make sure ni dem msupu ule sisi wote wawili unakuwa kama mlami sasa. Unajua bila mlami sisi wote tunaweza kusherekea yeye. Unataka kulamba hiyo kitu wewe ndio mlami tu na unacheki. So inakuwa ni hivyo, unajua uko na do. So since uko na do unaweza dictate 1, 2, 3 things. Unacheki. Because I think that's what money gives you. Yeah, like hizi raya zinatembeaga huku nje. That's what money gives you.
But if vile kumesema if it's a lot of money. You unajipata tu kwa polygamous.
Yes.
Because it's power.
Yeah.
Na pia dem wako anajua. Hata most of the, I think in most cases, anakakalisha chini anakuambia, I know you have them. I know you have them. Ndio sasa nisikuange na pressure, uko wapi, ama unaniambia nini. it's okay so long as unapata hata nia nakuwekelea hiyo anakuwekea hiyo document just tell me umeenda wapi ukirudi but this is what I want so unapata na ndio tusigonjeke sisi wote hata mlete we have no issues na kuzo ujua you have a lot of money na nini and women know we other women
yeah
of course so I think ni ile tu unajileta tu because they are like am I being set up of course at first utamwambia hapana unajua ni wewe tu za hiyo nini nini unaweza niambia do you think sijui nini and then sasa akupatie
kuleta
evidence one day
ganji brother
ganji wewe ganji ukijua jua nani baby mama wa 50 cent alikuwa anatumwa jo kwenda kununua baby oil na isiye tu pale tu rosa
do super azika
do waga do ni different alafu mademu tido like how they respect money najua like don't let anyone fool you but mademu respect do
mof kuna hiyo kitu umesema hiyo powerful pole kwa kukate but not go to insist mademu anaheshimu
anaheshimu pesa
anaheshimu do money usiwe idanganywa sijui sijui 6 foot of pure dark chocolate unataka kuna those dark notes
yes
the thousands zikitoka kwa pocket ndovu unaona watakuona they'll admire you but deep down kama want a relationship with you lazima uteza ulezo zetu wa ganji
ndovu zikitoka kwa pocket kivua suruali demas wa ndovu niko yeah, like because hiyo nini hiyo I'll still go back to Didi. Na kuangalia story ya Didi jo. Sasa niko nasikia mkina mnaponga hapo mkuu watch. Amkuwa hiyo video. Mlicheki mkibonga hiyo story. Ila ile nikosea heshima kanitonyonga. But so skiza jo. Niliwatch your story, alafu niliamka, so na watch. Baadaye nikasema zi, lazima nitafute hii video ni watch. Alafu nachikijo ile raha.
Ukilala ukamka.
Sikiza jo, ile raha mpaka unaionea huruma jo. But kuna ile do yote, so unashindwa. Sidio
nilisema, ako hivo, but vile nilisema hapo, madema kwa hapo ni take that.
Yeah. Because hiyo kitu ni choice.
Kumbaka pia yeye mwenyewe.
Having, kwa saizi nisha enjoy ngono in life yangu. Saizi nipatiwe deal. Pesa ya Didi na deki ya Didi. Unataka? Yes! Asa hizi wezi kata. Nikiwa youth, because I was full of shit, ningekata, because niko nataka ku. Asa hizi misha enjoy ngone, hakutosha.
Mwafu.
Minataka dosa.
Urasumu kiona doki ya Didi, ukitua thawa kioni ondovu. Wasema, look at that trunk.
Yeah. Yeah, jo. Yo nini jo. So polygamy, yeah. I think Mikile Musemaga, mademu wako lucky kabisa. Demu yote yuko na msee, yuko that ridiculously rich. Alafu yuko faithful.
Ridiculously honest.
Yes. Cuz one thing ni resume sort at your polygamy inafaa kuwa illegal. Hakuna haja utese mademu kawa wawili na bullshit. Unafaa kwa mna na place kama hoja. Bila cheki China ni kwa nini? World child policy. Sini one woman policy. Raya ananisumbua kwa wewe. Wewe ni maskini.
Kwa vuna tuwa kabla uchukua wifu mwingine unenda KRA.
Unaangalia.
KRA unaangalia records. Unaona this is a bulk taxpayer. Chukua. Lakini okay.
Ingine. Robo so unenda KRA. Okay, yani umekuwa ukiishi bure.
Wewe ni mtu wa Neil return. Neil wife.
Namba hapana.
Return
to your house. Neil
return ni Neil wife. Na wache ujinga.
Return to
one wife.
Wache ujinga lazima ikuwe.
Watu wa Neil return one wife. Hiyo kuisha wacha. Bulk taxpayers unakubaliwa.
But yeah, for money you don't know. You don't know. Like what how you can change so uko umesota hata ufai kuponga about polygamy hata if you be polygamous or not leave that for the
yes
sasa shida unajua sasa ile mtu amesota ndo mtu agana time ya kupepetana sana. Yeah, yeah. Mademu apenda hii ucha tu hijo una mademu in different area codes. But ukiona ganji unizoa maintain.
Unajua kikumi sota unajua kwa nini mtu pepetana vizuri. Because unajua tu the only reason iko na yeye ni hiyo deki. Hakuna kitu yote naleta kwa life. So sio igonga vizuri anakuwa but hey, you're polygamist.
So for you it's for you it's 3, eh?
Like
zamana polygamy inaanza na watatu.
Yes, kuna kitu ame polygamy inaanza na watatu because wawili inza kwa ni mpango wa kando. And a lot of dudes have mpango wa kando unajua.
Even in China
just because I think I think sit na kwa ganile ni mchikira shalamenda god. Yeah. Black men don't cheat. I think we are pretty faithful dudes na check. So because of that we assume that a lot of people are faithful out there. Raya ziko out here zinagongana ovyo ovyo. Suzo raya zinagongana ovyo ovyo, that's average ni 2, like wife na dem wengine. So mimi nafikiri polygamy ni watatu jo. Na lazima kuwa anajuana juku hata na hauchekagi ukija kwa kejo naingia kama umekaza sura. Wife kwa nini mbaya? Nikufanyia mambo yani wife ametii kwa sababu
pia scholastic.
Hawezi yes. Hawezi kuwa na polygamous kama dem au janini. Kama si wasabisi. Wakiwa si
lazima watii.
Lazima ati, lazima kikia pale.
Okay, unajua ukiwa na banda, ukiwa na do.
Yeah.
Ukiingia tu mahali wa kila mtu anati.
Yeah.
So watu ukiwa na do, wakikuona tu wote wanati. Kuzuri wanajua this is the guy.
Yes, yes.
Wanajua hata heshima inaenda hali ya juu.
Yeah.
Wanakatuka mtu kuona everything, bills zote will taken care of. Mademo ko sijui nini latest kila mtu chagua. Sijui nini kuchukua. Sasa ni wewe vile una kama una balance.
Si ni kama ira inaitwa ni kabu eh. Kabu hata kwa anajuanga ako na test. Hako anajuanga test yake in women ni gani?
And kabu wa Jesus.
Akina the ni Sarah Kabu. Bonfire.
Kuna kabu Simon Kabu.
Yes.
Yes. Funny enough nikisema kabu wa Jesus niko najua ni ira. Niko na confuse na kabu wa Jesus. Yes kabu, yeah. Yes Simon Kabu. Yes.
Yeah, that hako anajua ako na test. Alijipata tu.
Like, but kitu moja nilicheka. Hakukua na rumor fulani ati kuna mtu alikuwa na parade ka don't hako mbeni pango akando.
Yeah.
Ilikuwa ni yeye. Eske. Yeye ni kwa fara.
Alafu mwafu unajua kiwa na wanne discipline kwa boma pia ni hali ya juu. So unajua ukiingia wote huyu akileta fujo mwingine ana deal naye. Wewe hawa na ndo league situations zao huko. Haikufiki.
Uzo chapa zile za liberals.
Yes, Solomon.
Za liberals, zile za emotionally abused. Wakileta za ovyo. Sema, you know, tomorrow I'm meeting my lawyer. We need to talk about this will. So every time unajuaga, every
umechachisha
will will inachekiwa kwa every whatever. So jo kila mtu anataka kuwa on the good side. Kila mtu yuko na video kwa but you need do.
Ah,
I think you tukubali. If you have the money, be polygamous. If you do not have money, let's be serious. Kama China inza kama mna haja polisi. Kama unado, hakuna haja. Kusoja, unangeza gharama kwa serikali, wewe.
Alafu, mi hata mwafiki, unajua muajitete, ni vile sama chali ya mtakagi kusikia. Unaona, nikiwaambia, jamu, unakumbuka wale watu wa KRA walikuwa hapa. Wale maboi wetu.
Waswari sana, yes.
Tukuambia ni haja jama, endeni uko mbele, tuwaka kupushwa agenda. Hata mwafu mwisema, majama wengi wagana mpango wa kando. Ndio tupate tax relief. Juu unatake care of family, alafu unatake care of another family on the side. So watu wale wako na polygamous relationship. KRA inafaijue. So every year, juu ni bulk taxpayer kwa hizi nyumba nne, kila kitu lazima unene nne, unapatuga some tax relief.
Yeah, yeah.
At least kuna kakimaluna, hata vitu kasha.
Enda uenjoy maisha.
Una juu kisha utalipa mob. Sijui nini school fees unalipa mob. Una balance inchi. So KRA wanachiza gatu nawe kuna mali una. Unacheze wa chini.
Yeah.
So, but four wives, perfect.
So gava ikuangalia sekta.
Gava inafiangalia sekta sana.
Afu najua robo menoti sisi tumesema kile tunaweza do. Kiwa na pesa duniani. Are you polygamous? Ama
utanunua maploti.
Mbona ni watu ploti jo. Wife anakukorogea tu simiti na nini. Simiti na stilu. So, Na tubongi juu ya pesa kidogo, tunabonga juu ya Israel za billions. Hizi ma billionaire na cheki. Like uko na pesa, like money is not a problem. Man. And you are treating them with respect. Everyone. You uko na enough. Na everyone yuko sorted. Just in case of your demise, everyone yuko sorted. Will, yuko hapo, yuko sawa. Is it something you do? In another life, si saizi juu. Yeah, saizi tukipata, saizi tukipata wealth, saizi. Ndio nakwambia, saizi tukipata wealth, ukikuwa bilionea saizi alafu try kuleta wengine, yoyo itakuwa ni cheating. Unajua? But tuseme ile ni amekupata tayari usha create wealth.
No, of course, yes. Yes, watakuwa.
Okay.
Yeah, there will be like 2 or 4 or 5. But
mimi nisumia 4.
2 or 4 or 5. Yani raya 5 jo.
Funny thing, kitambo me I thought kila mtu anakuangana mabibi we. Mabibi we. Cuz nikienda ocha kwa Grand Buddha tulikuwa tunaenda na shopping mara ngapi? Mbili. Tunapeleka kwa grandmother. Alafu sasa tunateremka hapo chini. Tunapata ule mwingi. And they used to live in harmony. Just kiati yo, kuna vita in my existence, tuseme. Even after Grand Buddha passed. Siku isikia ati yo ameenda, sijui hata even exchange of words. So me, I thought growing up as a kid, this is something that is normal. Unless sasa now growing up, you can notice.
Yes. Yeah,
Buddha afuatishi nini? Endelezi. But yes, kuwa na that ridiculous amount of money. Now, of course.
But sasa swali ni.
Yeah.
Kumbuka, tuliko lole boyu aliwin sport pesa. Aliwin igi, like, is it 400 million?
400 mics, yeah.
Ukishinda 400 million sa hizi. So may come into instant wealth. Are you allowed to add another wife, Joe? Because funny enough, my view on that is, kitote umetengeneza na dame, haukuwa nayo before, hiyo sasa uki step out na feel like you are disrespectful. But if she found the money, I don't think it's disrespectful. Nyi mnaichukuaje? Na msifikiria kama mimi. Hiyo, that's just my principle. Na feel like kama alipata pesa, unajua, uli nisaidia kutengeneza huyu pesa. Wewe, acha, wewe. Unacheki, but kama alikuwa hapo, alafu kai build, na feel kama amesaidia, even in her
yes, own if way. It's from scratch, kwenda hivyo, maybe she'll take it as betrayal. Na maybe even in the eyes of very many people. Yeah. Ni kama, maybe, you grew together,
but
and mulikuanga together because of poverty. But life is never fair. Life so, is never fair. Kuna zile vitu ujuu yuko nazo ama abilities ama hidden powers then yuko nazo because hazijakuwa triggered na bank account yako.
Yeah. Oh, kuna raya isha semanga hivo.
Yes.
Amekuwa Socrates, eh?
Ro. Ati you're not humble, you're just poor. Just give me a phrase. Vila suta mbeaga tuko, I'm humble. Atulabadaga jo kuma ni poverty.
Ni poverty, brother.
Kuna bilioni kwa account, kuna like, cheki. Kuna kachini kwa like, what's the population of women in Kenya?
Cheki. Divide by my account. Skei.
51% women, 49% men. So what's happening to this 2%? I need to take care of
that. So, yes. Ati wesu wa nini, ati kuna vitu.
Kuna hidden powers uko nazo.
Na ujui.
Unajua hii ni superhero, kuna hile pata na jipatanga. Akiwa kwa danger fulani. So reflex. Anagundua, oh shit, unaweza fanya hivi. So unaweza kula, unaweza enda nini, airport and ukule dinner somewhere else na nini. And everyone just to be wowed by your very own existence. But unajua ukiwa na nini, you're just, even your movements. Unajua pia ndio ukwe polygamous, you need to move. But six inakupata ukiwatch news. Seti unataka. Because wewe, if you want to, ukitaka kumu from point A to B na kukosti to. So when that nini account yako iki allow,
yeah,
utoke hapa uende China.
Yes. Yeah. Yes. We spend a couple of weeks in China. Come on. Yeah.
From your normal routine.
Yes.
When you start complaining about other worlds.
Very true.
Yo, yo, yeah. To me, eh?
Mm. Yes.
Nasema.
Money corrupts. And when you say, like, what we think maybe when you say, like, if they had money, they wouldn't change.
Yeah.
Money will change you.
Money
will
change. Yes, money
does change. Very true. Because what you say, my guy, you don't know a person until they come
across
money.
Mm. Yes.
A money.
And not just money, real money.
Real money.
Lakini sasa kitu moja wagafani, ni kwezi ghetto. Real money unapataka joni, ata 30k a month. Raha inavuruga. Inavuruga the whole slum.
Mwaf, mta, vijana uko na kijana yuko kando yako.
Mm.
Unampatia getu mboka hapa na sukuma nini. Mm. Kidogo jamani enda na ngukia kathati jizu huko.
Mm. Kiburi.
Mm. So mbaku na shindo, na hivi.
Yeah.
But you issue, uko na do. There's no way utakuwa na 1B.
Na work the same.
Apart from the Kenyatta family, the Chandaria family, the Uhuru family, the nini Ruto family. I think hao ndo watu hata kabla wa mari wakiwa vijana, I think hao ndo kunizo biz au watu hii. But as every other person, you build money over time. Now most of the time utapata the first wife uko na mulianza normally, it's natural.
Yes.
Apart from kama una inheritance, watu wengi wanzia chini. So it's only natural umake do progress. No ki progress, si ile TV yako ile 61 unatoa unaweka
75.
Ile gari, ile GZS yako ilikuwa ni gari za shida. So una replace na GLS.
Yes.
Gari la starehe.
So
with life. So betrayal to ule wa kwanza ni ukienda umchuje. Ukienda umchuje, that's betrayal. But ukienda umwambie ni aje,
I've discovered.
Kuna hivi na hivi.
I can go 5 rounds per night.
Kuna mawantu tunaweza cheza.
Check.
Yeah, yake mali yake iko. Ni unaleta mwingine.
But check zile robot atakuwa. So when are your menses? Okay. Checking. Ude mgina na ulizo, when are your menses? Okay. Wewe ndio. Ile siku wewe unanyesha. Check. Siku unanyesha. Yeah, man. Oh, damn.
So now, how would you break the news now?
Ati kuna mwenzako?
Yes.
Sinio, yeah, ocha.
No, mtu mwenyeanza from scratch. Now.
Mpenda sana kuenjoy life just to. Ndakwa nyumba ndogo. Sija kwa that Swahili culture. Tagwa nyumba ndogo. Sasa unajua na first of all nampeleka place ka Runda. Shamaliza nyumba kubwa. Unaona sasa unajua vile hapa tumefika hivi sasa pia nimeona ni vizuri niongeze nyumba ndogo. Ana jam kabisa but I think if women are honest, size ni zataka kuhavi convo na wife. Nimuulize if I have for me to get a billion. Yes, that I can get a billion. Billion iko pale. For me to get a billion, the only thing stopping me ni lazima ni kuwe polygamous. Would you take that deal? Nani billioni. And with this billion, you're going to enjoy life for the rest of your life. You don't have to work a single day. I think atakuwa damn kabisa kusema no. Like deep down wanajuaga tu like
Apple. Let me take your B as well.
Yeah. Sindio. Like yes. Apple, kuna ile reasoning ya. That's the reason why... kama nini mu respect gi Israel ziko na do your level na ziko that faithful kama ikikam to billionaires uchikinani hata America gi ira ya moja ni tonani Elon alafu mlicheke jo vile nani jo alikuwa weird jo mchikata alipatikana jo kwa ile island jo aya Bill Gates amekuwa linked na Epstein Island
sorry jo
amekuwa linked nayo zi ni tonani
Trump
zi Bill Gates.
No, yeah.
Gates amekuwa linked nayo. Bezos wali divorce. After divorce umechekio raya wa sana sema enda ishi jeep. Sikuwa yuko swol. Shona waga yo. Kuzinaniwa unfit mbaya. Anaitwa Elon. Elon waga unfit mbaya. So I think kuna hiyo saa Raya ka Jesus utikikipia lichazaga na tu offside fulani na alikuwa na Beyonce jo. Mm. Kaya mm. Beyonce itoshi. Yako ndio itatosha. Sembuse mm. Eh. Yeah, unajua?
Yeah.
Yeah, jukama been Beyonce itoshi. Rocking
fellas, let me...
Me, the only time inatosha.
Rock some bitches.
Check it. The only time inatosha jo. Ni kama weni yesa bronki jo. Wajabo Rihanna ndia kuna deki.
Rihanna can be polygam.
Yeah, Rihanna can be polygam.
Polyamory.
Yeah, polyandry.
Yeah, polyandry.
Yeah.
Yeah, asa proke na kama mbe, hey asap, come here asap.
Asap is fine.
Yeah. Yeah, so, asap,
come Rocky.
Yeah, come Rocky. I think we're going to add Robo so that it can be rocking things here.
La Robo na ingia po na tea.
Ah, bina ingia po na
tea. Sasa pele kwa, mimi, naeza kuwa dad husband wa Rihanna.
Yeah, Rihanna.
Mwana bile watu wana?
Brother, tunanoma.
Rihanna, iyo, utabili mother.
Tunapele kwa clubs yote kama
mabiguani yote. Take hiyo neza construct sentence aijai construct na kijaka jo nime show up jo na Rihanna hoja afu naambia mother en monyoma
monyoma
yani amenioa nikopo take with the two other dudes
mimi
na siogopi. Yeah. So dude, sika hapa, dude, kwa like, sad.
Ushecheki nini
doki? Tunapena real.
Hata si, usienda mbali. Upper coast.
Mm.
Like, kuna families zenye wife, yani anaona tu husband yake ameenda tu kutafuta job. Mm. But ameenda pale kwa beach. Tule tu nyanya tuze. Na kama anaulize ni aje, mimi takupepeta. Ama anampepeta that nini. Si hiyo ni ka proposal.
Yes.
Na mpepeta vifiti. Eh, naambia like, "Hey, I can't go back to nini without nini." Wana draft agreement. Unasema niaje mimi nimeenda naye huko, but we'll be taking care of ule wife yangu wa third group. It's happening.
Yes.
Yeah. It's happening. Na
money
corrupt.
Yeah,
it's not even about corrupt. I think the money reveals
no, your true self. No, money corrupts more. Yeah, reveals.
Yeah, no, money reveals your true self.
True self. Mm.
Like in Africa, ga level fulani ile. Sasa uko kumbe mwanamke mmoja toshi. Mbona fikiria inatosha? Yaani unanyesha leo.
Yeah.
Yeah. I think we have to study more cuz una stress ya do. Usha notice vile usema ga like the mind is the biggest sexual organ.
Mm.
Chikigu kiwa mtu, like kukiwa yanga, ile time doi kwa ina kustress sana. Huko na steady of you, na cross barabara, hata matriku wa karibu kugwango kwa hee.
Mm.
But sasa the older una get, the more una ingia survival mode. Like every, you have to work every day, you have to. Ngono inendelea kutake a back seat, sindio? But sasa huko na all the money in the world, you don't need to work. Unaamka time unataka, unadukila kitu unataka. Utakuwa una steady more. And in the process, sasa inaweza kuwa huu moja atoshi. Wacha niongeze wengine watatu.
Asubuhi naamka tu ni manuts na ma date. Wajenga tu zile smoothie zetu hii yane.
Yeah. Spinach na.
Ukipiga tu exercise zako hapo kadhaa.
Yeah. Bro, naambia do. Naambia zako amekuja.
Hey, do.
Hey, do ni different.
Tusidanganyane. But mwafi kutumesema, do. Ukiona gile mtu semaga, ujamaa mechange.
Yeah.
Jamaa kuchange. Ni do ili ingia. He can reveal who the person.
Jay-Z pia waga na yo line. At people say I changed, like I work this hard to stay the same. Because I think yo iko evil. Na ata do how you change it too, even when it comes to ati your marriage ama madame. Na kuchange it pia na a lot of stuff. Na chikio design. Like, Ian. Sinajoga juu, tunajoga raya katikati yetu mpaka na kiwapa na umegaja buda juu put a knife and fork chini jone.
Yeah.
It's just bread and tea in the studio. Like, no, we don't need to.
Like,
it's just bread and coffee.
Where's the eggs?
Raina kuja.
Anakata.
Yeah, but I don't think it's a bad thing that dough change was.
No,
enjoy
no,
life.
No, it's a good thing, Mwafe. Yeah. We tuko hapa ku make dough.
Mm-hmm.
Now though si lazima kuwe billion at whatever level.
Yes.
Kama uko pale mtaa una hustle, whatever una make na ku upgrade, make sure imeku change. Please. Usijifinye. We only have one life to live.
Yes.
Same if you went to overspend with your money around,
yes.
But nasema we only have one life to live. Spend make sure kuna kitu food roho yako inataka
hiyo kitu hiyo kitu robo umesema na usipoteza train of thought yako. Yes, unaona guy story Ryan nakushaga kabuta kako 70 years old. See, do you know that guy is a billionaire? Afuna chiki like look at the car he drives. Afuna chiki Ryan a drive kitu kingine ya kipumbavu na ni billionaire niko ndani ya Pro Box. Kwenda huko ulitengeneza hiyo doya kazi gani?
For what purpose?
Yeah, mi do inafaa kwa inakubamba mpaka unafika zile levels za mliche kile ananijo. Rick Ross vile Israeli na kuchapa economy.
Watoka za
watu wanapiga picha. Hata kile kwa wiki ficha. Sisi tunajua juu hatuna do. Economy unakuwa hapo kwa like haujaniona
juu. Niona niko hapo. Ma selfie hapa.
Iko ni fun. Kuna iko ni fun fulani. Tulikuwa na yeye hii flight ya kutoka Qatar. Big shout out. Singe kuuliza jina but Raya John. Sasa ndio niliingia. Unajua vile hiyo plane ilikuwa plane ndogo ile kutoka Qatar. Haikuwa hizi big. Sijua hizo maureva. Tuna need kuuliza eotwe atupatie hizo majina. So ilikuwa ile 333. So nikiingia the first thing hiyo sasa moja uko naingia unapitia through business class. Unajua kuna kitu mbaya kaa hiyo. Kuzuraiza business class unaona ngazi kikuangalia ziko da. Yaani watu wanaishi na shida.
Mnaenda nyuma.
Ukienda huko nyuma tu.
So una poverty line.
Napita hivi. Sikia jo, hiyo poverty line. Napita hivi nikasikia, muafu ni aje. Raya tu iko hapo business class, muafu ni aje. Karibu niambie, so umeamua nisikia tu vibaya. Ndio maisha yangu wewe. Nikapita nikienda hivyo, unacheki so. Enjoy hizo vitu. Kama uneza, because shida ni death haijuagi that una save. Alafu unapataka watu wako, wata waste your dough. Because pia unapataka kuna raya iko na dough na watu yake hata waenjoy. Kwa very strict. As soon as ime dead, watu yu wata waste your dough. Kwa wajazoea hizi vitu. Lakini kwa washazoea, watajua, iki tunanit kufanya hivi, tunanit kufanya hivi. So kuna kwa naraya kaa hizo. Nasikia kati yone joo mse joo ni mdosi joo. Lakini joo cheki ile keja naishi. Kwenda huko joo. Mik nataka niishi kwa keja ingine joo nikiamka tu. Nikiingia tu hivi. Keja hata inanibongesha joo. Inza kuwata ni smart. Paka hata walls to change joo. Yani wall ina move. Ina ni create ya space.
Ile Iron Man.
Ina cheki ya. Enjoy do. Kusta kufa. Ni utayacha.
Enjoy. Kuna mlami mungine ndia likuwa. Tulikuwa nabiga tu story about life akanambia the problem with most people is especially huko Africa.
Yeah.
Mtu tu anataka I invest na mejifinya. Mpaka unashindwa. So when are you going to spend this money?
Yeah.
Unaona? So by the time una inafika mali una realize damn life imeenda. Mabeshti zangu wengi walidedi. Maybe uko 80.
Yes.
Unasema nataka kucelebrate hii do. Bro, wezi celebrate. Awezi enjoy.
Yeah.
Unataka wende holiday maybe. For instance, two in quotes too. Maybe Miami. Unenda Miami but kisha fika six uko kwa room. Vio upepo. Unaona? But ulikuwa na time, you have to have a balance. Watu semaga, misezi kula mapizza. Tukirudi back now kwa the basics zile zetu za mta. Seta tulikuwa hapo. Hizo pizza za mababu utiaji. It's because you cannot afford it at that time. But then uki upgrade kidogo kiweze afford, eat it.
Yes.
Then siku ingine, but imanishu kikulu kule na do yako yote. Fanya, make sure na do other things.
Yes.
So you elevate, have the enjoying time na hii. Unfortunately, watu wambua save pia for, say unfortunately, watu wambua save for retirement.
Yes.
Retirement ni 60. So unapata mtu hajawai enjoy any, hajai enda any holiday.
No, it's a dead anytime.
Hajai fanya anything. Alafu una retire within a few months usha die. So unashindua, na kuna mtu ule pia na timbu wa doya yake yote. Uniza dead anytime. Then at 60, una retire, unaishi kukua 90 years old. 30 years umekukiangaisha watu and all that. So waga ni kufinda balance. But kitu muhimu, usijifunge. Brother, if you can take that flight.
Kitu moja stay understand. Nizo do raya waga na do kabisa. Nazi enjoy ati zina invest. Mapata raya iko. One of the funniest things nisha isikia gani umisa nituwa Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse alikuwa napongajua the ancestors and the wise men, the elders. Afu akajoka kasema the elders were in their 30s. Kumbuka raya kitambo ziko zinaishi for long. So hizi mtu zote, hizi tuwata tunakuwati za wahenga. Kwa tu some young dudes me smoke weed. Sikuwa kikulacho kingu, kingu wa ni wako. Ndu fulani ilikuwa 30 years old. So life inaga guarantee. Life ingekuwa na guarantee that utaona tomorrow. Then it is a make sense. ku make sure every step of the way ni
carefully
kuza usamaga like you only live unajua una live leo kesho haiko guaranteed jana wezi rudi jana so inakuwa gani you're living for now yes we can plan do all these other plans but it's now si ndio so live for the now enjoy everything unaweza enjoy saa hizi of course be careful of the future but atukwe na hiyo do yote jo mchiki majuzi vile nani alipost ile picha ilinibamba sana ukitaka kuja vile kuwa na do waga kali jo mcheki olunga olunga ni ile fulani akiwa na Lexus
ni LX5 something
yeah, LX nini akiwa place fulani Japan jo ile place ubonga gaju yake alafu the next minute akabaki amepost ingine ikiwa akiwa think akiwa Nairobi mcheki so atujui kule yuko but that's the power of money mcheki na mcheki lazima kuwa na enjoy hiyo do but kuna raya zinakuwaga alafu unajua kuna kuwaga na hiyo design raya ni za kuwa na do paka ikienjoy do kama wewe ni msozo ovyo unafikiria inaringa jo mshesikia kwa hizo ati kwa mtu aringi ni wewe ndio uko na wivu
wewe ndio uko na
mshesikia kwa hizo nasikia huo msa aringi wewe ndio uko na wivu tukiki kama nini tukika mtu story za mandai ubo yanaitua Al Karanja
Karanja
uje yoba yaga wasi wadosi mandai sindio na ni billionaires wa dola sindio shetiki gini ni yake jo yo garage yake yo parking lot shetiki zo gari zake so tuseme wewe ni player hater uchiki tukubza na ringa jo alafu yo story ana waste kwa nini ametumia yote yote kwa magari siange invest hiyo do literally magari ndio zimemletea hiyo pesa shut the fuck up so I think what on the fuck when you life alafu pia I think your principle ya tomorrow is not guaranteed ni kitu moja tuchukuagi seriously like kesho jo kitu yote inza happen kitu yote inza happen
true move unakumbuka hata kuna swali nilikuulizaga bado na do research ile concept of life why are we here exactly unaona so mwikio ulizouliza yani bado wenda kuulizouliza watu kadhaa so kuna jamaa alisemaga live life in the present
yes
impermanence is real
yes
anytime unaweza
na kila mtu akona hiyo nini one way tickets
exactly na
out of here
na so kuna mwingine aniambia to live happily and to live your best life unaona and your best ni whatever you have leo unaona kawa ni mtu wa nduthi jutuko na mafans wengi ni watu wa watu kupeleka
mali hata mwenye nimekaa naye leo nimesahau hata jina yake because there was a lot of traffic so mwingine call like oh yano ni wewe iko nini big fan so shout out yes at but nikiwa hapo niko namwambia jo dude na jo niko na dude but tumekuja 2 feet but yes kuna time you happen hivyo vile umesema huko unaingia hapa hivi business class so mimi najaribu ku beat traffic naona see this jo yano Good job.
Oh. Afu, zile salamu mtu shindagwa. Yaani umenisalimia jua nini jo? Sina kwambia jo oh boy jo. Ambia aseni nani jo. Yo flight is just
kama hata atuambia hapo kwa comments.
Business class ya nini jo? Katahua ga different. So jo kani ina target wa Arabu
na bei.
Yes, sina kwambia ina target wa Arabu. So ile tengenezwa na Mwarabu in mind jo. First of all ile screen jo casco wrong. Your screen yao ni OLED jo. Nimekuwa na LED. Afu ni big jo. Na screen ni big. So na hapo hata nikoshua internet hapo inyoa hii haipotei pia mafuni aje
nyinyi mlizimiwa
alafu unachikio konene so nimekuwa nikibonga na wasi wako US najua na wasi wangu wako US jo kama bado uja join Lemfy jo na ngoja nini make sure umetumia promo code ekonene but saizi wacha nibonge na wasi wako Europe na pia nibonge na wasi wako Brito usisahau kuwa join Lemfy natumia promo code ekonene so that on your first transaction ya 100 euros utabaki umepata 10 euros cashback na kama uko Britain on your first transaction ya 100 pounds utabaki umepata 10 pounds cashback so unangoja nini baki umechangamka na usahau kuwa bado ukiwa hizo ma areas za majuu unabaki umepay your bills hapa Kenya. Tuseme unataka kulipia madhako internet ama unataka kumlipia stima, unaweza tumia paybill haraka haraka. Mada ni za kupigia jua kuambia yuko kwa line jo. Anataka till yani umwambie tu tuma till number, alafu unaingia kwa Lemfy, unabaki umechangamka haraka haraka. So, baki umechangamka, Fika Lemfi, tumia promo code ekonene. Janini, Lemfi ni international payments for everyone. Ekonene. But your flight ya kutoka Nairobi
nyonga kanyongeo mpaka wifi.
Check your flight ya nini? Haikuwa your internet haikuwa interrupted. Alafu but ningo nasa kwambia hiyo ndege ilikuwa ndogo. So kuna hiyo flight ya like hizo flights zote zingine ilikuwa hizo manini bigi bigi. So sikuwa na hiyo business class. Na cheki. So ilikuwa hapo. Alafu mshia cheki hiyo ya business class ikiwa hivyo. Kana kitambaa uwekwa vu mkisha kaa chini. Kusimza chungulia.
Yeah.
Mza chungulia kwa like eh. Jeki, wanakula nini ya?
Alamu.
Milsa waka different. Si kama yetu. Yetu naleta kwa tu, kama yekwa tu pale kwa.
Mtu ulizwa vegetarian ama non-vegetarian. Yeah. Niyo ndo swali unuhu. Alafu pia milsa hundu saviwa fast. Kuna siku niko siju kwa flight gani, tena jo zimepita na karufu. Zizu, kuna mtu ya pa ilianza kuchachisha. Food gali kwa mdogo. Elbidu uzuri ya cabin crew. Lilete ya mtu yake.
Ya mape, kutoka mape. Huko.
Nushona ya Emirates.
Niko shua pia ni the same. Warabu ni different.
Ile Emirates kwanza ile flight iko na kaleka upstairs.
Yeah.
Mina na
unafikiria ni lobby ya hoteli.
Sasa vile robo amesema hivyo. Vile robo amesema hivyo, nusipoteza train of thought. Vile robo amesema hivyo nimeguess. Lazima ikuwe, wachika vile ile flight yetu ilikuwa inatoka inatoka saa 2:30. Uzapata hii dishi. Yeah, see, inatengenezwa up to 8:20. Inaletwa. Hii tu ndio ilitengenezwa last week. Kasetio
kwa freezer.
Najua ni kulako kwa
inawomiwa hapa.
Kutushina kwani? Gani hizi?
Alafu unaje pale business vitu wa gani unlimited. Kwa hiyo ni mtu akukata maji
unlimited. Kwa sababu unajua behave.
Kama ni food pia wewe unakula tu blue. Cause price hiyo ticket waga 5 6 7 10 times more than hii ticket huyu mwingine. Ile
destination moja.
Moja ile ndege kianguka ndege ni ile ile. Mnatandika chini. Ila Emirates ile kuna juu. Ukifika kwanza unapatana nika kapab zile za high end hotels brother kuna mpaka ka spa hapo ndani
niulize sasa vile umesema hivyo
ni remind sina tume travel lakini tunaziangalia gura economy
vile mso check in 48 hours before sasa kigito pale are you ready to upgrade so kai the same comments are you ready to upgrade upgrade for only 2340 fuck you I'm not upgrading for shit.
I love unaona kama Emirates.
I'm not upgrading.
Ukienda ukichukua hizo business hizo, wanakam kukupa na kuuliza kwa kuja kuchukua.
Wa kwa hoteli?
Kwa malipo.
She travel business class.
Look at me.
Aini raya hizo jo. Hii raya ni jo wakina niyo colonial. Sote kabla robot mihane kwa niyo colonialist. Wanamrusha kwa business class.
Kuna
By time raya nafika huko. Iko niyo colonialist. Inatupea.
Ya, hata anavua jampa ya iko ni. Anavaya Pittsburgh.
Anatupea na mbaya. So robo yota sini ni. Kuna kitu kwenye kusema kwa sababu?
Nilikuwa sema aje hizo doe ati hizo class. Kuna mtu ame save yake yote apige hiyo. Same thing unakaa sisi flight ni normal. Normal thing tu. But kuna kwa mtu it's a big deal. Changia hiyo ndege. Brother si watu wote wa mkaleo.
Enda Mombasa. Enda
Kisumu, enda Eldoret.
Enda
napanga story na BN, sindio? Ile time alikuwa hapa. Kwa like tukamuza wenda business class kasema yes, mimi wenda business class. Cause alisema kuna time alikosaga hiyo ticket mpaka sasa. Think ni fan fulani alikuwa yake akamwambia aje, acha nikupeleke hapo. Na kumkali tuulize unataka kuona star wako economy. zile vitu recross alikuwa anapitia.
Recross alikapitia mlishe kipa kama juzi ana record video kienda kwa super. Usiki naishia Costco, ndio mkiniona hiyo. Costco na joga, mlishe bila tulichanulo na soko state. Okay, those affordable cars. Sina gaira ya mlikuwa na ma Rolls Royce, mafuta yanaanza kuwa ni shida tena. But you are cross to understand. Ukiwa mdosi hivyo unza kuona je explain kwa raya kasi.
Hapana.
Pride waga messed up.
Brother, do money. Money, let your money speak. Ukiona do at a certain level. Ona ka juzi, Trump alikuwa ni king ama nani wa UAE.
Dubai, UAE. Yeah.
Trump akaongea, akasema, look at look at, he's speaking so softly. When you have money, when you have money, you don't need to shout. Unaona ukiona hiyo do, let your money speak.
Yes.
That's... So kuna kitu mwaga naambia watu ye, unaona ukiwa tumu kwa mtu yuko kwa dinga. Ka uko kwa Land Cruiser yako, latest nini nini. Salimu anasumbua na mtu wa nduzi. Ushona huo mtu wa Land Cruiser kikishuka chini kuleta noma.
Ni
hard sana. Cause anajua kwanza akileta na juu na mtu wa nduzi. Mtu wa nduzi kwanza, nyinyi matajiri. Walikuwa nitwa gaje, kulikuwa na mahasla na madainas. Nyinyi madainas. Nuhi jamaa tokota mawe, avunje tu dirisha yake.
Yes, yes.
Bure. Nani atenda sana?
Kwa hivyo ana disengage.
Exactly, una disengage mapema. But uja wa Land Cruiser, kudilina ui boy wa nduthi, ni karao, anabambu wa nduthi na eko, anambuta lipa nini Drisha. Drisha akienda kifikira ni 10 G's, anambu hii kwanza ni karibu 280,000 tuna import kutoka Dubai. Then dana realize kitu wamefa. So when you have money, you don't shout.
Yes.
Eh, na niyo do ni ateni level. Unaona kwa ni mtu wa nduthi, hata kina pigaga kelele kingia mta. Ukiingia kwa mta unenda kupaki, jua uko a bit higher than so many other people. Kuzwe hiyo siku maybe umingiza so sita, so saba.
Yes, yes.
Na kuna mta mingiza jil. So pia we, ndo watu wanamboga, ukienda rich neighborhood, they are quiet.
Yeah.
Why? Because they don't shout. Money is not supposed to shout. Kenda mtani kelele kila mahali, kila mtu ni noma. But wewe kani mtu wa nduthi, unaweza save chwani. Just save it.
Yes.
Wekaika tu ka chwani, wewe endelea na life yako. Then if you a certain amount where you can do something you want, eat that food you want. Buy ile nguo unataka.
Hata ukijajiwa na wase.
Wachana na watu wa kujaji. Enjoy it, feel it. Wewe mwenyewe unaisikia kwa roho yako. Mina kuambia kitu itafanya mentally, na tunasemaga, kuna boy wangu OGW, kuna kitu, mpaka tunapushiaga watu, tutaga celebrating small wins.
OGW nafaa kuja.
Tunataka
tumwete sana.
O jamaa, tutamleta hapa. Wata tunafaa tumweke hapa na kasesheni yake once a month. So, iyo nini, uki celebrate small win, umefanya kitu mwafu. Kau sebu umekua, umepiga China 2 weeks, hiyo China ilikuwa wona jiselebrate ya small win yako.
Kwa sababu kuna job, I was looking forward to your trip.
But so umekam, ukuwa na family for that time. Umerudi wali achieve. Lazimu wapeleke somewhere where they can also celebrate
your win. Kitu fani ni, with this, at some point, because wife alikuwa ameenda like conference fulani ama hoteli. So yetu lipata nae. So the only guilt niko nao ni mtoi hakuwa. Understand? So naweza taka sana kuwa food level mpaka tunaenda na mtoi
family
acheki. And with that it pushes you to whatever
to actually
you know the things ile nimefurahia sana jo iko nini na afu pia wewe mwenyewe ulicheki ni like kuna ofa no iko nini anaitwa what's her name Blessed 112 na kabla time Blessed ali Twitter kwa watu wote podcasters and she did whatever she did for us acheki. And because of that, most of my guys come out, they also inspire you because you're like, damn, this person can be able to afford this for all of us.
Yeah.
Kumuka pia nani, Monica.
Yes, yes, yes.
Tukisha masaidza na nyuki. Tuki, unacheki, so them, alafu, Monica still pia, akifly, ni business, akifly. Business.
True, true.
Unacheki, so such people, miu kwa biaga, such people are supposed to inspire you. But the minute unafikiria wanaringa, you have a problem.
Yeah.
Na hiyo ndio inakuwa gana life. Life nimekam ku realize the more unaishi, the more una realize there are two ways to look at things. Utaona success ya mtu uchukue na ringa ama utaona success ya mtu iku inspiring kwako.
Yeah.
Majuzi ni kwa kuna wasali ni enjoy like na need kushare playlist yangu. Kuna rapper muziki za gasana, Ryan anaitwa Slug wa Atmosphere. So you can naishi it moja yani we can all be great. We can all be great. Unachiki? Wase wengu believe, like, for me to be great, someone else has to go down. Unachiki? So, kuna ile controversy nili cause, kuna ile controversy, state aja. Alafu nikaishia, then nika notice, like, one of us, because to me I still treat that person as one of us, was taking that and running away with it. I was there like, damn, we can all be great. We don't have to treat kila kitu kama kompe. And success ya wase, kuna wase, excuse ya wezi ka, inaitwa nini? Normal class yetu like kwa ndege. So mchiketa hiyo story ya nini? I think tulienda event ya Nyashinski, si ndio? Ile ngoma yake ya 101. Yosemaga na kumbuka ni business class nikifly. Ushachiki Nyashinski zika KQ place ya kawaida. Kusatasumbuliwa na wasi. They all know him. Nacheki. So these people vile tuko naponga juu ya BN Isaaca sio tu wanaringa wao wanachukua na ringa but they can't because even the person next to them will want to start conversations will want to na saa zingine ukiwa kwa ndege unataka kutulia tu staki story na watu nataka kulala ule mseni ka karibu na yeye ka try kupiga story na yo hope sana ringa jo
at some point kokwa you know you are you have your own thoughts your own thoughts
yes
you know kumbuka nani akini drop nini shitty akini drop tao like Ian very soon whether you like it or not utafikiria maneno ya gari so your time ali so ametoka from comedian nini then a shift
yeah
na kaniambia sawa but all the best but there's a time we uko tu kwa uko tu kwa zone yako uko nini maybe una try kupanga show maybe uko na vitu pia za family or just trying to balance both of them but utapata na mtu maybe u realize baadaye cause we ukitembea you don't expect ati.
Yes.
Ukitembea town don't expect that sasa watu wanaenda wakikujua ama nini. If you kama unaenda Naivas ama Carrefour ama nini you need to buy that thing then come back then. So sometimes unaweza pata na mzee niache alafu akuchukulie. So but if you are now in your own space it's like you're trying to protect yourself and also protecting the
yes
the others at the same time
but I think you nini if you walk around life ukijua we can all be great
yeah
na kwa gani nini alafu pia hiyo kitu Roba amesema celebrate your wins man sometimes it's bad financial decisions like you sit down and you're like damn I spent so much unacheki but then unacheki kama siwezi kudanganya vile nilienda China the first hotel nilishi ilikuwa na horrible internet si ndio na tulikuwa ni hotel tuna stay na wife cause tuli stay na yeye for hizo nini alafu yaka fly back si ndio iko na very horrible iko nini means you need good internet so I had to move to place ingine so Marriott ya huko jo per night jo ni 6500 jo na inakuja na break
Marriott
jo
ngoja
naitwa
500 you are nama
sikia tu ana live live
500 ya Kenya like $50
Marriott
yeah. Fairfield by Marriott jo.
Oh.
But sasa si unajua nilionyesha wase your room.
Yes.
So
nakumbuka nikini I think I missed your part. Yeah.
Ni 6500.
Yo ndile room ulikuwa na ulikumeka camera ukaso ulikuna nyonga uka kidogo.
So yeah,
ilikuwa mali. Na bed.
Yeah, so hiyo Marriott ni unacheki hiyo do but internet ilikuwa perfect. So now I could upload iko nini. You understand?
Yes.
So these are the things you have to know. Like this is also my job. So because of my job, so ingine tukiwa na wife ilikuwa pia ilikuwa like $45 na cheki na ilikuwa nakuja na breakfast for two. Hii ni $50 na kama na breakfast for one. Si ndio? Na cheki. So you have to add an extra $10 to have like whatever. But hizi vitu zote alafu ukikuwa hapo like badai nataka kuwa na Thailand. I want to see what's in Thailand. I want to see what's in Singapore. I want to even nini yenyewe China. I want to see what's in Beijing. I want to see what's in Guilin. Na chikizo hizi places zote. So these things inspire you. I want to spend more time in Shenzhen. Like next time nikienda China nizataka kama nenda route ya Guangzhou nizataka kukaa Shenzhen for some time. Cuz that's now the tech hub. Unachiki. Itakuwa ni kama umeweka kusuko mpaka kuna hii nini kuna headphone fulani na plan kubai na naweza advise if you are ever traveling to China au unafaa kuibai inaitwa kettle to time kettle ni ya Chinese tu bado so time kettle hiyo headphone ukisha nini ina it's the best at Chinese translator better than hizi zingine zote hakuna lag yoyote kuzimetengenezwa na mchinku so unaiweka phone yako on speaker alafu yo umeivaa. So unabonga tu. Kibonga na mtu, kimaliza tu sentence, ina reply na Kichinese. Akibonga, ina reply na inachukua hiyo information inakuja kwako na kinionchiki like it's super fast, so you can have a conversation with someone. So unachikizi vitu, but all, even all those things of traveling, that's celebrating wins, unachiki. Like and me wins mobile nime celebrate jiko nini. So it's something I can never take for granted. Majuzi nime meet na boy fulani hapo anaitwa Brayo. Big shout out to Brayo. Brayo limpigisha jo round ya nini hicho, the other side of Qatar. Ushapitia Doha, Hamad? Ushapitia yo airport, unajua there's a whole hotel huko Jujo. Peleka jo, kuna jacuzzi, kuna place ya kucheza golf. You guys gonna gonga golf, ni kama na slash jo. Ni kama na slash ne. Na before flight.
Mofa alikuwa na choma.
Layover.
Picha. Yeah.
Jamaa,
ujikuwa kaa slash aje.
Atulikuwa hoteli gani kwa mwisho?
Ikuwa kwa Hamad.
Hamad.
Hapo ndani ya Hamad.
Yeah, hey, slash. Lakini, enjoying it ukiwa Liburu Country Club. Tiyala. Old golf castle.
Yeah, mushkili ya castle.
Ni kama tumeenda pano.
Jamal alikuwa anachoma picha na kaka mlanguzi. Na you know bro.
So upo yenu
nishapo. Unafuna tea, eh?
Kuna paka hiyo nini machine. Chikisitu kama unaona kuna machine ile ni chapa massage hapo. Unacheki. Na hizi ni privileges zote zile nime get because of iko nini. So I'll always love your element ya ikonini. Nacheki. And true. These are fans. Fans ni wamefanya tume enjoy some of these things. So, but even with the fans, you have to look at it two ways. Kuna fan aki ni cheki Hamad, ajui ni anajua ni fan, mwingine amenifanyia hivyo, si ndio? So you go like, ah, nilikuwa nikisupport more for all this time, he's celebrating this, that's good for him.
Yeah.
Kuna fan mwingine ataiona, alafu atakuwa more fan na ringa. You understand? Same situation.
And atakuwa kutro
different kwa things. Umsea jui that nilikuwa kwa airport. Then uboy mwingine, fan wa iko nini akanicheki, akaniambia, "Eh, waje mwafu kuna how long?" Nikamwambia, "Nenda ku miss flight. Yuko zi buda jo. Lazima nikuonyeshe hii kitu." Akaenda kabonga na wadosi. Kwa hiyo place iko niaje, nataka kupeleka umse around. Waka approve, akanipeleka hizo maeria zote. Unacheki? That's the difference. Kuna boy pia nilimit anaitwa Henderson. Henderson, big shout out. Unajua like Hamad, one of the most, you know, one of the airports here ina fa kupitia fast ya nini. Kitu cha kubamba ni unatembeaga hivi unachikiwa sawa na uniform kwa. Yes, so siku hiyo nishaenda hivi nini, because we run that airport, literally Kenya runs your airport.
Kwa Kenya ni wingi.
Tumejaa kabisa. Security ukiingia hivi ni raya zetu hiyo. Pale ukikuwa na bad intentions kule hapa jo leo sio atajua ni nini, utakaa mtushikwe.
So Kenya,
you enjoy that, but we're going to say two ways of looking at it. Na cheki, there's an iko nini fan, I don't know can shame taja, but kuna iko nini fan moja liniambiaga, sijai enjoy business class, nita enjoy siku moja, courtesy of yeye. These are things, but now, as I keep telling you, kuna group fulani siwaga na Ian, hizo raya, zitangalia ni kuringa. Macho, hata cheki ni kuringa,
jamana, na kukosile za,
Buddha, na ringa aje jo. So ina kamigu na notice, oh, seo wa ringi, ni you're full of shit, you don't believe in yourself. Najua yo design? But like, you don't believe in yourself. True, that's why you feel like other people,
But you issue a small wins, eh? What was yangali from, ndoliko wase mulo, nata that pale chia watu wetu awa, unangumika sikule tukipiga lap, tukapata watu wetu wandudhi ni wengi, pale kwa soko tukapata na watu wengi. Kuna idea mtu waganayo, anuna watu wakifanya vitu, anafikiria ni watu wakona pesa.
Yes.
Yes.
Bro, there's something na sees. Kuna kitu unaweza fanya that level, eh? Na si kuenda kukata maji. Tafadhali, kuenda kukata maji tukishika million, that's not celebrating a win. Celebrating a win ni kuenda kutudia mali. Mali unaweza in your thoughts.
Yes.
Uone enye nimewakadi wiki, nimemeka 1,000 extra, hii 150, wacha ni kunyono juice. Wacha ni enjoy nayo ka KFC. You do something ile roho yako itafurahia na uta regret. Gauge wachana na. But always try to, unaona mwafika skule tukienda kunitoaje kwa Gashagwa. Tukapiga, ilikuwa ni a very good drive.
Yes.
Tulienda tukapiga show bigi, poa sana. Wife ya Gashagwa alitukaribisha. Everything was good.
Tukapatiwa hotel ya kifahari.
Sasa ile hotel kwa kifahari, for me, that was celebrating our win.
Yes.
Kwa tulikuwa tunaenda tu huko, then tukambua, guys, it's on us.
Tulikuwa tuende nini bed and breakfast.
Ilikuwa tuafti karatina.
But tukazoom, maybe tukaona. We cannot, because we have equipment, we have nini.
And it was a good time.
So ile place anye tunaenda, see, of course, has to be
Yeah.
place tunafeel tuko secure. place yenye tungeweza ku afford sleep because you are tired without worrying kama kuna any level of insecurity plus tena food because you have to drive back. Sikuambia mwafe ni aje stopisha then tuingie kwa kabush fulani, so pia at kuna level fulani pia in a demand if you take care of yourself like this
So, na ili tupatia pia time ya kwa decent conversation.
Yes.
Unaona over meals. Na pia hapo pia tuka enjoyana, shooting some content kiasi.
So you want us to go having, back?
That was celebrating a win.
Okay, I think you should watch Father's Day.
Yes, yes. Na tunafaa kuishia Thika. We'll make a road trip out of it. Because Thika tunenda ku... tunafaa kuenda ku like interview uncle ya Brandon. Wasoja watch episode ya Brandon, I watch ile just stories za post election violence. Yes, tunafaa kuenda ku interview, so we'll make a road show of it. We'll do a podcast in the car as we go there. And but even for economic fans, man, like anyone ule ana feel tuna need, kuna mwingine pia alitulipia gadina kwa last year, cobblestone hata majuzi ni bamba sana that kuna mse alishia huko. Alafu akamuuliza like, "Hey, ulijuaje Joe Cobblestone kwa iko nana?" Yes, yes. So that happened. Okay. So me iko nini wefanya nime meet like all sorts of people. Hata by the time tuna shoot in kwa nime meet boy fulani anaitwa Swale. Swale alikuwa ananiambia juu na run biz area tuko. Hizi kuna raya jozi likujaga jozi kachukua nini PlayStation zake za biashara na cheki. So kwa nabonga juu insecurity na juu ya nini. Na nimse tuwa menicheki tuwa kanini. Kuna boy fulani pia I think na wa O-Coffee. Because kuna boy fulani ili nipiki. Ah muafu ni aje. Mina wa key place ukuja uichukua nini ya kahawa. But singe nini kuzi nikuwa na do service yendaye. Na Kenya unajuaga dishonesty. Lazima ukaya hapo chini. Uwana wameka. Wametoa zile oil chafu. Wakaika oil safi. Wameka the amount, right amount of oil. Unajua hizo vitu zote. So I had to stay there, so I didn't go. But I think ni roundi moja tunizaenda. Ni cafe fulani kwa hapa, niko nini, a Bellevue. So wasewa nizaenda hapo. Alafu nza, kisavyo nza, eko nene, boya jue. Kuzi nimambia nakuja, but sikuweza kukamu kwa sambu kwa mna ningoja. Unacheki. So, kuna hizo nini, like, but a big shout out to mafanso hiko nini. Yeah, wasoto kwa nishagalavu. But sasa, I think tutaanza kudu most stuff on the road, sindio? And one of the things ile robo ana insist ni tuna need kuenda kucheck zile affordable housing.
Yes.
Check ziko aje. But apart from affordable housing, jo, kuna kitu moja nimekuwa nayo. Kuna podcast ni bambaga, naitangwa two comedians on a couch. So hii fanyaga kwa streets. And I always want to do a podcast on the streets. Najua. Because a podcast on the streets to me, nisa kuwa poa ya kuna zile raya usikisikia go opinion yako kawa agree na ayo. Wana kuambia go unafikiri unajua kila kitu. Kula mtu anajua kila kitu. We are all learning. But just because we are all learning does not mean that we should not have an opinion. Just have an opinion but be ready to learn. Be ready to change your mind. Mimi, ndakuwa very honest. Wachinkuwa lianza kuni attract juu ya technology na vitu wanafanya. But I've always looked at the system of governance and I've always told myself that I hope that one day watakuwa na hii the Western way. After niende huko, I was there like, why do we need the Western way? We need it because we want things to run smoothly. Sindio, if everything is running smoothly, do you actually need it? You understand? Like in your day-to-day life, you do not need to insult Ruto for you to enjoy life. Ushai notice your design? You do not need to insult, like kumbuka vile Kibaki aliingiaga ile time. Siku zake za kwanza vile kwa tunabambikaga na yeye. Tukota need to criticize ndio to feel poor. Hatuko na didio. Ushai notice? So this thing that tumekam tukajiconvince, but you see, these are things you learn saa zingine ukiwa out there, where you think freedom of speech is the biggest thing in the world. Then you realize that when things work, you do not even realize if that freedom of speech doesn't exist. When things don't work, you realize because you need to complain. Hakuna steamer, hakuna maji, potholes zimejaa, unanusa mavi kila siku. Like, se kama Sakaja, nikikaa chini na yeye. If I ever gave her a chance ya kukaa chini na Sakaja, one of the things nataka kumuuliza ni, are you proud? Like, ukiangalia Nairobi, are you proud? Kwa Sakaja ni mse iko well-traveled, unajua? Like una feel aje jo. First of all, unachukua park ya Nairobi, unatuambia unataka kuweka bar. Hizi ma countries ziko na parks, hakuna ga bar. Park inafaa kuwa ya kuenjoy nature, to be one with
nature. Raise the bar.
Nachiki. Yes. Yeah. He needs to raise the bar. Nachiki. So it's, I don't know, man. I don't know. But yes. Leroba mesema, celebrate your small wins. And small wins are little things. Like, mi ukumbukaga the first time kununua, like for a very long time kutaka a big TV. The first time kununua ile flat screen ya 40 inch. Ooh. Alafu ilikuwa bigi kwangu. Kwa sababu nimetoka kwa 21 inches. Yo TV ilikuwa bigi kwangu jo. Yeye nakunga yo TV. Nikaba kinimeuzia boy fulani kunitoa kama.
Yes,
na after kama nika upgrade nikaenda kwa 52 inch. Kwa 52 inch na cheki. Niko plus kwa hizo and I used to enjoy.
Yes.
LCD. I used to enjoy. Lazima uenjoy hizo vitu. Na cheki.
Yeah.
But kila mtu fikiria gati the big wins ni hizo. Zi tunaweza bonga hizo ku travel. But the big wins ni kwanza na hao. Anza tu na hao. Unajua ulikuwa na mattress thin, umeenda kwa kitu iko na spring iko na na cheki. Ulikuwa na bed inakaa juu yaje ume upgrade. Anza tu na hapo. Hizo enjoy hizo. Usiende usikize kuna huyu boy fulani waga na tunadili kumtafuta. Huyu boy waga economic advisor. Uko you have a TV but you don't have any savings. What are you doing? Unajua kwa boy. Na unajua kisiana na jina yake.
Niko nasema nini?
Tunadili kumtafuta. Hakuna
big library.
Yes,
small TV.
Yes.
Shina.
Matikio boy. Na huyo hakuna, there's nothing wrong if that makes him happy.
Yeah.
There's nothing wrong with that. Yeah, you're obsessed na savings na the future. But the same thing was also maga. You can never be rich through employment. Who the fuck told you? Angalia jo nani ndego. Ndego kimwambia ende biashara ataenda biashara. Unajua, so paint kila kitu na one brush.
One brush, yeah.
Footballers, those are employees. Nani yaliko employee? Naitwa nani? Olunga. Olunga was an employee. Timi kwa naitwa nini?
Oh yeah, Katari.
Yeah. He's an employee. So you can never, who told you? Just know that there are different levels of employment.
Employment, true.
Yes. Alafu nino jose, nino shida kwa sini mafala. Ni politician. Hati wacha politician. Izi raya za zina wakingi kanjo. History ni kushoa mlebonga juu yake. Ucheki huyo boy alishikwa na. Ucheki, he got it 250 million. Setholale. Setholale comment card. This nini got it 250. But then cheki jo Setholale deleted this message. Ika change ikatoka from 250 to
65.
To 65. Yeah. Ucheki, what was conspicuous about your story yote? Sifuna kwa comment. Ucheki. Yuko nyo singi yetu. Nairobi County, a county official ameshikwa na money in the house.
You're the senator.
Sifuna is nowhere. Hajai comment, hajai retweet, hajawai. The same character vile building ilianguka South Sea. Sifuna kwa I comment. Nairobi County. Arizona bonga jeyo was sort of getting a fight. Sifuna sim fight. Naambia tu ase, never pedestalize a politician. Because they all have something in the closet. Because history ya Sifuna ilikuwa nani? Alai alisema hivyo. Au msawaga best ya Sifuna. Na Sifuna katuprove ya hivyo. Because if you're the senator wa Nairobi, na building ime collapse Nairobi, and you don't comment. You're the senator. You have to comment. You have to be even be rest in peace to the families.
Hakuwa isema chuchote.
Hakuwa isema chuchote. Endo wangalia tweets zake. Endo wangalia tweets zake. Na cheki. It's weird. Una find vile ni weird. Majuzi joi 250 million. Awa nye muna believe ni 65? Muna believe ni 65? Nazi.
Mi brother, mimi, ata situ ngekua kwa ground.
Ata situ 250 million. The fact wali sema 250 equal 250.
Yes, of course. Mi tulisema. What was the angle? Because, like, if you are there.
Yes.
If you are there and you're an ESCC official. Vitu zingine ata unafupele kwa therapy. Kama Johansson. Kama Johansson. How are you escorting all that money? Yes, evidence.
But sasa kitu fani.
Hii ni teamwork, bro.
Kitu fani ni vile wa makarao jo alini. Alafu hizi raya.
Pata 6.5.
Akina analo ni bamba sana. Mimi tu nishikwe na hiyo pesa. Kotini make sure jo kuna kamera. Kusa nikiona, na make sure lawyer wangu ni nani? Umsa ni donga nani?
Dan
Stanomari. Ajua kwa nini? Yo gana channel yake itwa Goat Helicopter. Ni robo mnacheza.
Ule
sio kitu.
Ule jamaa vibuyu.
Yeah, Goat Helicopter wameingia. Niko, your honor, it was not 65, as a matter of fact. It was 562 million. I am corrupt, your honor. But they are more corrupt than me. Mike Zinazimu, a palejo. Don't you, of course, one expect to nini. I love you, like, more. Yo, hakuna. Ile side ingine. Mm. But go, your honor, I'm ready to join the other side and reveal everything.
State witness.
Court helicopter, jo. Yeah, jo. Asi unapata kwa wananyanganywa do na wananyamaza. Yura heja fikishwa kotini. Alifikishwa.
Sijui
your story imeenda hivyo.
Kusajua alikuwa ameshikwa anasema anataka kuchajiwa na manslaughter.
What? Yes.
Manslaughter.
Kwani tena kuna mambo ya manslaughter?
Manslaughter juu hii nini? Juu building ili collapse.
Oh, is linked.
Yes, he's linked, yes.
Yeah, yes.
One person planner who's been consistent with that, the Alai. Playbilling in collapse. I don't want to tweet
that. Alai unajapiwa liar, lakini.
Yes, but alibonga ka journal.
Ile kitu alifanya ni Sakaja. Sakaja alifire. Alafu wakakuwa na replacement sasa. I think that's the only thing that may happen.
Eh, but sasa wakienda kumbamba, walienda kumbamba juu ya manslaughter ama juu ya pension.
Yo gangi ilikuwa
hiyo.
Yeah.
Ilikuwa ni corruption. It was well planned.
Brazil ganji ni. Na pia huyu ilituwasha. Tuliongelea, but.
Yo dojo. Afu unajowezi blema wa makarao, jo. Sunachiki hapa, DPP approves manslaughter charges in deadly South Sea building. Ime happen majuzi, jo. Mkujua history. So, kitu ila happen. Ni, yes, juu kama ye mwenye ilikuwa kwa hiyo manslaughter ama ni mauma based wengine. But kuna so ilikuwa approved na manslaughter. Wengine walikuwa approved na abuse of office. I think yake ilikuwa abuse of office. Then ikakuacha tuangalie. The director of public prosecutions has approved the prosecution of dozens of individuals, including senior public officials, developers, over the collapse of Manzil Towers building in Nairobi's South Sea area. Sindio? Then ikakuwa the ODPP. Then ikakuwa ni? Among those approved for prosecution and include Patrick Analo Akivaga. Who will face charges of abuse of office and neglect of official duty. Yeah, ni hivyo. Then our say wengine, wale, the owners of the building, kulikuwa na Abdishakur Muse Muhammad na Yusuf Muhammad Yusuf. Hao ni sona onio building. Plus raya wengine zinawakwa county, Daniel Alphonse Odhiambo na Gideon Chege Mwangi. Hao watakuwa charged with manslaughter contrary to sections 202 and 205 of the penal code. So raya ni abuse of office. Na yu Nairobi County waga na do. Wachiki, alafu nao, swala nyeti ni, if this guy, who's ni mse wa GPAB planning and what is, chief officer wa urban planning, if he has 250 million lose, how much does Sakaja have lose? Swala nyeti.
That's pretty cash.
Yes. Yeah, mnacheki. So, that's it, man.
Yeah.
That's good money, bana.
Yeah.
I don't know if it were key money. Yeah.
Yes, key money. Yeah. So you nini, but man, corruption in this country, man. So I think you come to corruption. Pia majuzo ni chikina nijo. Kuna kitu moja Ahmed Nasir alisema. Vile Maraga alitokea akasema I've never been corrupt. Ahmed Nasir jo akasema watu ya nani uko naenda St Andrew's Turi. Watu ya Maraga. Alafu pia akasema apart from that alisema that watu wake wameenda top English universities. So I don't know. We are not saying that these people are corrupt. We are just saying that you never know with Kenya. And that's the reason why I take everything with a pinch of salt. Najua. So, sini vojo.
Yeah.
Iko true.
Happy Father's Day to when you're meant to watch. I think this is on a Sunday.
Happy Father's Day, Joe.
Yeah. Happy Father's Day, Joe.
Na kwa leo, auja kwa ma dad's watu va condom. Hachu jinga. Eko nene.